kitu kwa wakubwa wote na watoto. Matajiri hawasaka tonge kwenye msoto. Mjini kwa wasomi wenye degree, ama bushi kwa wakaza ambao huduma za jamii hazigusi. You're the champions, ukishi smart kwenye jiji kwa full focus kama unahitaji la kukidhi kijivisha hadhi kiasi ya wakutaji kwenye listi. Jue ni muhimu kama vile small nut kwenye engine. You're the champion. Niliishi niliogopa bei, nilipewa mikoba na mikoba haienei. Sikuwa ndaliwa kuwa mwema ama mkubwa, leo nimekuwa mkubwa. So I'm sober for the day, I'm a champion. Nilikuwa mwanaume baada baba kufa, niliamua nijitume baada vyaka kuja. Shida linshika kashika shina lo hustle, funga piga mishi kuhakikisha mpaka inahama nukta. I'm a champion, ninahitaji ku nisimamishe ganji maana wanasema money rules. Sinachotaji ni mtaji tu, nisimamishe regime yenye hadhi ka Afro Shirazi party juu. Man, I swear I'm a champion. Niona will ya kudea kama vile Don Calion. What a air easy views kwenye radio, what a share easy news kila area. Kujua mini champion kapopa samata, bila kufeli naenda proper na culture. All the properties were improbable, but here I am na focus kalokas brother. Memsio naogopa kufata, pandisha socks imeingia hatamu. Na zile episodes mefikia patamu, kwenye kila sport, kila zamu. Shika hatamu baka mwisho, ready or not, nigga here I come. Champion kama G-Sun na zagaa Marekani, championi kwenye mtana za tafrani. Kwenye waya kishenga kwa nini sipatikane. Chill D ni champ kama die young African. Siko slow, niko fast, unaweza ukapata pum. Masa na paya kuzifanya ngumu, champion. Champion, champion. Sina chawa na mida nandela na mbawa za kupafu. Naenda sawa na wakanga sumu, champion. Usishangae nkiwa better than flani flani na chowaza. Nimemkwanja maujanja yapa na pale mu financial security cabaret. All I want to be is be a better man, champion. Time passes, go figure. Go home or go bigger, I'm a champion. Profession, progression, grow bigger. All I wanna get is dough, nigga. One more bloodshed, one more sweat, one more tears. I know that's how you standing up. One step at a time, one step on the ground, nigga. And that's how you make it far. Kama upo town na jipinda ule, champion. Kama una mtoto na anapiga shule, champion. Kama upo high unajipinda juu asili na kuwinda ufe. Kwayo sherekea we ni champion. Najua upo shule na waenzi kipaji, umepiga kura na bungeni hautajwi. Umefungwa mabondeni, umezungukwa na madeni, huku shida zimesheni kwa idadi. Jipige kifuani we ni champion. You know, for keeping up with the parliament and school shit, all government and bullshit. Mara chanjo, mara bodi ya mapato, and everything is too quick. Sijai kuona mkono ulotulia ukashika fao. Ukifa njaa bali hazitafika kwao. Chagua kulala au kulalamika kwenye mitandao, au wache masiara uamke uanze kupiga bao. Jua kali na msuli unabana, ukishindwa jiliwaza na zuri la jana. Ataka ulishindwa basuli pigana. Rest in peace Malcolm Ali Masudi Kipanya. My beautiful mom is the champion. My big brother Sajo is the champion. And Pala, you are the champion. We should all stand together like a champions.
Usiogope kuanza na moja, hata wakihisi kunafanya kioja. Najua umezungukwa na mawingu na simango na chuki, lakini bado wesimama kisoja. Champion.
We are champions.